Let us pray.
Amen.
Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful day. Father, we pray that we have lifted up our voices in praise. We pray that it was acceptable in your sight. Father, we wish we could pray, sing with better voices. But one day we're going to sing with a perfect voice and praise thee as we ought
to.
Father, we pray that you would bless the word today, that it would be to the benefit of the people and be food that they need, and that it would honor thee and give thee glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.
Amen.
In chapter 14 of John.
Katika sura ya 14 ya kitabu cha Yohana,
Jesus said, "Let not your heart be troubled."
Yesu alisema msifadhaike mioyoni mwenu.
You believe in God, believe also in me.
Na mwamini Mungu, niaminini nami.
In my Father's house are many mansions.
Nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi.
If it were not so,
kama isingalikuwa hivyo,
I would have told you.
Ningaliwaambia.
I go to prepare a place for you.
Ninakwenda kuandaa makao kwa ajili yenu.
And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself.
Na nikienda kuandaa makao kwa ajili yenu nitakuja kuachukua mimi mwenyewe.
That where I am you may be also.
Ili pale ninapokuwepo nanyi muwepo.
And whither I go ye know.
Na pale ninapokwenda mnapafahamu.
And the way ye know.
Na njia mwaifahamu.
Jesus is speaking to his disciples.
Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi wake.
Before he is to be crucified.
Kabla hajaenda kusulubiwa.
And it is some of the last teachings that he is going to give them.
Hii ilikuwa ni moja kati ya mafundisho ya mwisho kabisa aliyowapa kabla ya kusulubiwa kwake.
Can you just imagine after being with Jesus for 3 years?
Unaweza ukafikiria baada ya kuwa na Yesu kwa miaka mitatu na nusu?
Expecting such a great teacher to remain with you always.
Na ukatarajia kuwa na hiki kifungu alichoambia wabaki nacho maishani.
And here he begins to tell the disciples that he's got to go away.
Na hapa akaanza kuambia wanafunzi wake kwamba anakaribia kuondoka.
And their heart is very sad.
Na wanafunzi wake mioyo yao ilikuwa ina huzuni nyingi.
And they don't really understand where he's going.
Na walikuwa hawajui kabisa kwamba anakwenda wapi.
And Thomas says unto him,
Na Tomaso akamwambia,
Lord, we know not where you're going.
Bwana sisi hatujui uendako.
And how can we know the way?
Nasi twaijuaje njia?
And Jesus said unto him,
Yesu akamwambia,
I am the way.
Mimi ndimi njia.
The truth,
kweli,
and the life,
na uzima.
No man cometh unto the Father but by me.
Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi.
Hallelujah. Yesu ni njia.
Amen.
Jesus is the way.
Amen.
On the way over here this morning,
walipokuwa wakija hapa asubuhi,
we took a different route to come to the church.
Walichukua njia za huku na huku kuhakikisha wanafika kanisani.
Last night it took us a long time to get here.
Jana jioni iliwachukua muda mrefu sana kuja hapa kanisani.
And we took a different road.
Na walipita njia nyingine.
Than the one we took today.
Tofauti na ile ambayo walipita leo.
I asked Brother Kenny,
nikamuuliza ndugu Kenny,
this morning,
hii asubuhi ya leo,
if he wanted me to drive,
kama angetaka ndugu Paul kuendesha gari.
And he said no.
Akasema hapana.
I didn't want to drive.
Mchungaji Paul hakutaka kuendesha gari.
In Dar es Salaam.
Hapa Dar es Salaam.
It's a very difficult place to drive.
Ni sehemu ngumu sana kuendesha gari.
It's very dangerous.
Ni hatari.
And if I was driving from our hotel to church,
na kama angeweza kuendesha gari kutoka kule wanakokaa hotelini mpaka hapa,
I wouldn't be able to get there.
Asingeweza kufika hapa.
And I would probably be killed.
Labda pia angeweza kufa huko njiani.
And I most assuredly would get lost.
Na nina uhakika kwamba labda ningepotea kabisa.
Because I don't know the way.
Kwa sababu haijui njia.
But Jesus is the way.
Lakini Yesu ni njia.
These disciples didn't really understand.
Hao wanafunzi wake hawakuelewa kabisa.
Do you remember the rich young ruler?
Tunamkumbuka yule mtawala aliyekuwa tajiri sana yule kiongozi.
He said, "What must I do to inherit eternal life?"
Alikuwa akimuuliza Yesu kwamba nifanye nini ili niweze kuurithi uzima ule wa milele.
And Jesus told him, "If you're going to do it."
Na Yesu akamwambia kitu cha kufanya.
"You sell everything you have and give it to the poor."
Akamwambia uza vyote ulivyonavyo na uwape maskini.
And this man went away very sorrowful.
Na yule mwanaume alienda akiwa na huzuni nyingi.
Because he had great riches.
Kwa sababu alikuwa ni tajiri sana.
Jesus knew he wouldn't sell everything he had.
Yesu alijua kwamba huyu mtu hawezi kuuza vitu vyote alivyonavyo.
That's why he taught us this lesson.
Na ndio maana akatufundisha hili funzo.
Do you understand that it's hard to let go of the things that we love dearly in this life?
Unajua kwamba ni ngumu sana kukubali vitu unavyovipenda viende uviachilie viondoke.
And if we had to do it that way,
na kama utakuwa na uwezo wa kufanya hivyo,
if that was the way to heaven,
na kama ile ndio ingekuwa njia ya kwenda mbinguni,
none of us would ever get there.
Nani hakuna hapa kati yetu amna ambaye angeenda mbinguni bila.
Because we don't put down the things that we love in this life.
Kwa sababu vitu ambavyo tunavipenda huaga tupende kuviachilia.
This man loved his riches.
Huyu mtu aliupenda utajiri wake na mali zake.
He wouldn't give them up.
Hakuweza kuvitoa vile viende ili yeye aende mbinguni.
And his disciples asked Jesus.
Sasa wanafunzi wa Yesu wakamuuliza Yesu.
They said, if this man can't be there, go to heaven, how can any man be saved?
Sasa wakamuuliza kama huyu mtu tajiri hataweza kuingia mbinguni, inawezekanaje kwa mtu mwingine kwenda mbinguni?
And Jesus says,
na Yesu akamwambia, akawajibu wanafunzi wake,
with men it's impossible.
Akamwambia kwa binadamu hilo swala haliwezekani.
Because men are not the way.
Kwa sababu binadamu sio njia ya uzima.
Losing what we love in this life is not the way to go to heaven.
Kuvipoteza au kuvitoa vile vitu ambavyo tuko navyo sio njia ya kwenda mbinguni.
Yesu ni njia. Jesus is the way. Jesus is the only way.
Yesu ndiye njia ya pekee.
I want you to listen very carefully today.
Nataka mnisikilize kwa makini sana leo.
Jesus is the only name by which we're saved.
Yesu ndo jina pekee ambalo kwa hilo tunaokolewa.
Because Jesus means savior.
Kwa sababu Yesu maana yake mwokozi.
And he only is the savior.
Na yeye pekee yake ndiye mwokozi.
You understand that the Jews always the Jews always boasted in Abraham and Moses.
Unajua kwamba wale Wayahudi walikuwa wanajikweza mbele ya Ibrahimu na Musa kwa sababu ya kujua kwao ile Torati.
As their fathers and in the tradition of their fathers.
Katika ile tamaduni ya wazee wao na wazee wao.
But Peter says, "You're not redeemed by the tradition of our father."
Lakini Petro akawaambia kwamba hamuokolewi kwa ule utamaduni wa wazee wetu.
But with the precious blood of Jesus Christ.
Lakini kwa damu ya pekee na ya neema ya Yesu Kristo.
But they boasted in Abraham and Moses.
Lakini walikuwa wakijigamba na kujikweza kwa nyakati za kina Musa na Ibrahimu.
They were Jews.
Wale walikuwa ni Wayahudi.
But Judaism is not the way.
Lakini Uyahudi kuwa Myahudi sio njia.
Moses and Abraham,
Musa na Ibrahimu,
though great men,
walikuwa ni watu safi sana,
are not the way.
Lakini hawakuwa njia.
I tell you that there are many people in Islam.
Ninawaambia kwamba kuna watu wengi sana katika dini ya Uislamu
that are born of the spirit and have a good heart.
Ambao wana moyo mzuri na wamezaliwa mara ya pili.
But Islam is not the way.
Lakini Uislamu sio njia.
And Muhammad is not his name.
Na pia Mtume Muhammad sio njia.
Although he was apparently a smart man.
Lakini pia kwa sababu inawezekana alikuwa ni mtu mwenye ufahamu na uelewa mwingi wa kidini.
That's not the way to go to heaven.
Lakini hakuwa njia ya kwenda mbinguni.
There's only one way.
Lakini kuna njia moja tu ya kwenda mbinguni.
And I'm going to tell you that his name is Jesus.
Na ninawaambia hilo jina kwamba ni jina la Yesu.
I want you to listen carefully.
Naomba unisikilize kwa makini.
Christianity is not the way.
Ukristo sio njia ya kwenda mbinguni.
Jesus is the way.
Lakini Yesu ndiye njia ya kwenda mbinguni.
Now I don't want to mean that Christianity is a small light thing.
Sasa sitaki uone kwamba Ukristo ni kitu kidogo sana cha kuishi au kufanya.
Believing in the way is a great thing to do.
Lakini kitu kikubwa ni kuamini kwenye ile njia ndio kitu kikubwa.
But believing in Jesus is not the way.
Kumwamini Yesu sio njia pia.
Yesu ni njia.
Yesu mwenyewe ndio njia.
My belief in him is not my way.
Kumwamini Yesu sio njia ya kwenda mbinguni. Ila Yesu mwenyewe ndio njia.
To go to heaven.
Amen.
Amen. Now, it's very important and a great blessing that we believe in Jesus.
Ni baraka kubwa na ni muhimu sana kumwamini huyu Yesu.
And that we follow after his teachings in the Bible.
Na kufuata mafundisho na maagizo yake katika Biblia.
But my belief in Jesus.
Lakini imani yangu kwa Yesu.
And how good I live in the kingdom.
Na vile kwamba ni namna gani vyema naishi katika ule ufalme wake.
Is not the way.
Sio njia ya kwenda mbinguni.
Jesus is the way.
Lakini Yesu mwenyewe peke yake ndio njia.
Amen. Now, Jesus is the way.
Sasa Yesu ndiye njia.
Because there's no other man that could have made the way.
Kwa sababu hakuna mtu mwingine yoyote ambaye angeweza kuifanya hiyo njia.
The Bible says he brought salvation.
Biblia inasema kwamba Yesu aliuleta wokovu na ukombozi.
He did not offer salvation.
Hakutoa kama yani hakutoa tu wazi kama tunu kwa watu.
If I bring something to your house,
kama nikukuletea kitu fulani nyumbani kwako,
intending for you to have it,
na nikinuia kabisa kwamba wewe uwe nacho,
and I give it to you,
na nikakupa,
it's yours.
Maana yake kile kitu ni chako.
And whether you open the present or not,
hata kama utaifungua ile zawadi unayokupa au usiifungue,
salvation is a gift.
Sasa wokovu ni zawadi ambayo tumekabidhiwa na Yesu.
And from the giver's perspective,
kutoka kwa yule anayetupatia mtazamo wake, sasa
it's yours.
Maana yake hicho kitu ni cha kwako.
And he'll never take it back.
Na wala hata kichukua tena.
Have you ever given a gift?
Ushawahi kumpa mtu zawadi?
And taken it back?
Na kuchukua tena ile zawadi uliyompa?
That's a bad way of giving.
Hiyo ni njia mbaya sana ya kumpa mtu zawadi.
I'm glad God doesn't give that way.
Ninafurahi kwamba Mungu hatupi wokovu wake kwa namna hiyo.
Amen. Jesus is the way.
Yesu ndiye njia.
My faith is not the way.
Imani yangu sio njia.
It's good that I have faith in the way.
Ni vizuri kwamba nina imani katika ile njia.
But my faith is not what's going to take me from this world to heaven.
Lakini imani yangu sio kitu ambacho kinanichukua kutoka kwenye hii dunia kunipeleka kule mbinguni.
Jesus is the way.
Lakini Yesu mwenyewe peke yake ndiye njia.
He satisfied all the requirements to take me home.
Alitimiliza yale mahitaji yote yanayokufaa ili wewe uweze kwenda kule nyumbani kwa Baba.
He shed his perfect blood.
Na aliweza kumwaga damu yake iliyo safi kabisa.
To satisfy the justice that God demanded.
Ili kutimiliza ile haki ambayo Mungu alikuwa anahitaji.
And Jesus, God did something for you.
Na Mungu alifanya kitu fulani kwa ajili yako.
That he would not do for his son.
Ambacho asingeweza kufanya kwa mwanae mpendwa.
Do you understand that he turned his face and forsook Jesus?
Unajua kwamba Mungu aliweza kugeuza uso wake na kumwacha Yesu?
In order that he would not forsake you.
Ili tu aweze asikuache wewe.
Amen. Do you know when Jesus was on the cross?
Unajua kwamba Yesu alipokuwa pale msalabani,
he said, my God, why hast thou forsaken me?
Yesu anamlalamikia Mungu kwamba Mungu wangu, mbona umeniacha?
I don't believe Jesus was lying about it.
Na mimi siamini kwamba Yesu alidanganya kwamba Mungu alimwacha.
I believe he really did forsake his son.
Naamini kwamba kweli Mungu pale alimwacha Yesu.
In order that he would never forsake you.
Ili kwamba asiweze kukuacha wewe.
That makes me happy today.
Anachomaanisha ni kwamba Mungu alitupenda sana sisi kuliko alivyompenda Yesu, kwamba aliweza kumwacha Yesu afe ili wewe uweze kuokolewa.
Amen. Now, that's why Jesus is the way.
Ndio maana hiyo Yesu ndiye njia.
He did everything that was required by God.
Alifanya kila kitu ambacho Mungu alikihitaji.
To satisfy him by way of his sacrifice.
Ili aweze kumtimiliza Mungu kwa njia ya msalaba.
On your and my behalf.
Kwa niaba yetu sisi.
Because we could not offer anything that would satisfy God's justice.
Kwa sababu hatuwezi tukampa Mungu kitu chochote ambacho kitamfanya atupe sisi haki.
For the sin that we've committed.
Kwa namna ya zile dhambi tulizozifanya na tulizokuwa nazo.
Do you know that we're going to be in heaven?
Unajua kwamba tutakwenda mbinguni.
And when we get there, we're going to be sinless.
Na tukishafika kule tutakuwa sio wa dhambi tena.
That's a blessing, isn't it?
Sasa hiyo ni baraka sana.
Do you know that in the garden?
Unajua kwamba kwenye bustani,
when Adam fell,
pale ambapo Adam alianguka, alitenda dhambi,
God thrust him out of the garden.
Sasa Mungu akaweza kumuondoa kwenye ile bustani.
And he put that cherubim with the flaming sword that turned every way.
Sasa akaweza kuweka uzio wa upanga wa moto ambao unazunguka pande zote za ile bustani.
At the entrance to the garden,
katika ule lango la kuingilia kwenye ile bustani,
to keep the way of the tree of life.
Ili kuweza kuilinda ile njia ile kwenda kwenye ule mti wa uzima.
Do you understand that?
Je, unaelewa hiyo?
I can't go back into the garden and partake of the tree of life.
Kwa hiyo siwezi tena kurudi kwenye ile bustani na kuchukua lile tunda la uzima.
Only Adam and Eve had that choice.
Sasa ni Adam na Hawa peke yao ndio walikuwa wana huo uchaguzi, hiyo njia ya kufanya.
They were able to freely take of that fruit.
Walikuwa huru kabisa na njia ilikuwa ni nyeupe kwenda kuchukua tunda la uzima.
And being created uncorrupted,
na wangeweza kufanyika watu wasio kuwa na uharibifu,
and a naturally good man,
katika mtu wa mwili huu wa asili,
in that perfect sinless state,
katika ile hali ya kuwa sawa kabisa, mwili usio na dhambi,
even they would not partake of the good tree,
hata kama wao hawakuulinda ule mti mwema, ule mti wa mema,
but they partook of the bad tree, the tree of the knowledge of good and evil.
Lakini wao wakaamua kwenda kuchukua lile tunda lingine la ujuzi wa mema na mabaya.
And when Adam fell down,
sasa Adamu alipoanguka, yani alipotenda dhambi,
he fell all the way down.
Kwa hiyo inamaanisha njia nzima alikuwa ameiangusha na hakuweza kurudi tena.
He couldn't get back up to where he was.
Hakuweza kurudi tena na kuinuka pale alipokuwa mwanzo.
Wasn't able to.
Hakuweza kufanya hivyo.
But Jesus,
lakini Yesu,
when he shed his blood for because of that sin,
alipoimwaga damu yake msalabani kwa ajili ya ile dhambi ya Adamu.
And not only Adam's sin,
na sio kwamba ni Adamu peke yake aliyetenda dhambi,
but yours,
lakini zile dhambi pia zilikuwa ni zako,
and mine,
na mimi pia.
He translated us into a kingdom that's way better than the Garden of Eden.
Kwa sababu alitufanya na tuharibike kutoka na ule sehemu bora kuliko hata ile bustani ya Eden waliokuwa nayo.
You understand that?
Je, unaelewa hiyo?
That when the trumpet sounds and death will be no more.
Sasa ile parapanda itakapolia kutakuwa hamna kifo tena.
We're going to be in a better place than the Garden of Eden.
Tutakwenda kuwa katika sehemu nzuri zaidi kwenye ile bustani ya Eden.
We're going to be in heaven itself.
Tutakwenda kuwa katika ile mbingu pekee.
Where we don't need any light.
Ambapo hatutahitaji tena kuwa na mwanga.
Of the sun.
Wa huu mwanga wa jua.
Because Jesus is the light.
Kwa sababu Yesu ndiye mwanga.
He's the way,
njia,
the truth,
kweli,
the life,
uzima,
and he's the light of heaven.
Na ni mwanga wa kule mbinguni.
That's good news to me.
Hizo ni habari njema kwangu.
Is it good news to you?
Ni habari njema kwako pia.
You know the apostle Paul in the 15th chapter of 1 Corinthians.
Je, unajua kwamba mtume Paulo kwenye sura ya 15 kitabu cha Wakorintho,
he talked about the resurrection of the dead. Because if the resurrection isn't real, then nothing else matters. If our home in heaven isn't real,
kama kule nyumbani kwetu mbinguni sio kitu cha kweli,
this life doesn't matter.
Basi haya maisha haya si kitu.
And this church at Corinth,
sasa hili kanisa la Korinto,
had some people,
lilikuwa lina watu fulani,
that didn't believe in the resurrection of the dead,
ambao walikuwa hawaamini ufufuo katika wafu.
Can you believe that?
Na wewe pia unaweza kuamini hilo?
That makes my mind crazy.
Sasa hicho kitu kinanifanya mimi nione akili yangu kama kitu cha ajabu hivi.
And it drove Paul crazy too.
Na kilimfanya hicho kitu hata mtume Paulo akishangae aone ni kitu cha ajabu.
And he started to tell them and wrote them this part of his letter.
Na ikabidi sasa aanze kukiandika kipande cha huu waraka,
defending the resurrection of the dead.
Akiutetea ule ufufuo wa wafu.
And he says in the beginning of this in chapter 15,
na anasema kabisa pale mwanzoni kwenye sura ya 15, Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia 1.
He says, "Brethren, I declare unto you the gospel."
Basi ndugu zangu na waarifu ile injili niliyowahubiri,
which I preached unto you,
niliyowahubiri,
which ye also received,
ambayo ndio mliipokea,
and wherein ye stand,
na katika hiyo mnasimama.
You know, the gospel of Jesus Christ is not the preaching.
Unajua injili ya Yesu Kristo sio mahubiri.
You understand?
Unajua hiyo kitu?
Preaching isn't the way.
Mahubiri au hotuba sio njia.
The gospel is Jesus Christ.
Kwa hiyo injili ndio Yesu mwenyewe.
It's his coming manifest in the flesh.
Injili ndio uthibitisho na udhihirisho wa yeye kurudi.
It's fulfilling all the promises that were promised of the Messiah.
Unatimiliza ule unabii wote na yaliyotabiriwa ujio wa Masihi.
It's Jesus executing his offices.
Kwamba Yesu ataweza kuifinyanga na kuitenda ile kazi yake.
Of king,
ya kuwa mfalme,
priest,
kuwa mtoto wa mfalme,
and servant,
na kuwa mtumwa.
And we are saved by his life,
na tumeokolewa kwa maisha yake,
by his example,
kwa kuwa mfano wake,
to teach us how to live in the kingdom,
kwa kuwa ametufundisha kuishi katika ule ufalme wake.
Paul says that you are also saved if you keep in memory what I've preached unto you.
Na mtume Paulo anasema na kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnayashika sana maneno niliyohubiri.
Do you think my memory is the way of salvation to heaven?
Unadhani kwamba akili yangu na kumbukumbu yangu ndio njia ya kuniokoa?
If I have to keep things in my memory to go to heaven,
kama unadhani unaweza kuvikumbuka vitu kwa ili viweze kukupeleka mbinguni ndio vio wokovu wako,
then my mother's in a bad shape.
Basi wazazi wangu watakuwa katika hali mbaya sana.
Because she has Alzheimer's disease.
Kwa sababu mama yake atakuwa hali mbaya kwa sababu muda wote anaumwa magonjwa ya ubongo.
And she can't remember what she had for breakfast.
Na hawezi akakumbuka hata asubuhi amekunywa chai ya aina gani.
She can't remember what she's just told me 2 minutes later.
Hawezi kukumbuka hata kitu alichoniambia dakika 2 zilizopita.
My mother's in a bad shape.
Mama yangu anaumwa sana kule
nyumbani. If she has to keep this in her memory,
yani,
to go to heaven.
Kama kweli tukishika hizi kumbukumbu zote na sheria zote ili tuweze kwenda mbinguni.
My memory is not the way.
Kwa hata kumbukumbu yangu sio njia ya kwenda mbinguni.
Jesus is the way.
Lakini Yesu ndiye njia.
But my memory is the way.
Lakini kumbukumbu yangu au maarifa yangu ni njia,
to save me while I'm living in this life.
Ili iweze kuniokoa ninapoishi katika maisha hapa haya hapa duniani.
Paul says he declares unto them the gospel.
Paulo anasema ninawaarifu ile injili.
And he says, "For I delivered unto you first of all that which I also received."
Ambayo pia nimeipokea na katika hiyo mnasimama.
How that Christ died for our sins according to the scriptures.
Ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu.
And that he was buried.
Kama kwamba alizikwa.
And that he rose again the third day according to the scriptures.
Na alifufuka siku ya tatu kulingana na maandiko.
And then Paul says that he was seen of many witnesses.
Sasa mtume Paulo anasema ameona uthibitisho mwingi na ushahidi mwingi.
After his resurrection.
Baada ya ufufuo wa Yesu Kristo.
Now I tell you, when you have a court of law.
Sasa mimi nakwambia kama tungekuwa tuna mahakama ya sheria.
And you have many witnesses.
Na ukiwa una mashahidi wengi.
That something has occurred,
kwamba kuna kitu kilitukia,
that is the testimony that is the most solid.
Sasa huo ndio utakao ushahidi wenye nguvu zaidi ambao unaaminika hata mahakamani.
Eyewitnesses,
ushahidi wa macho.
It's better than just he said or she said or I think.
Kuliko ile kusema kwamba alisemaga hivi au nadhani hapa alisema hiki.
The witnesses,
lakini shahidi,
make the difference.
Anaweka utofauti kwa sababu mtu alishuhudia kwa macho.
Let's listen to what Paul says about the resurrection and how important it is.
Hebu tuthibitishe kitu ambacho Mtume Paulo alikisema kuhusu ushahidi wa ufufuo.
In verse 12.
Katika mstari wa 12.
Now if Christ be preached that he rose from the dead,
basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka,
how say some of you that there is no resurrection of the dead?
Mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiyama ya wafu?
But if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen.
Lakini kama hakuna kiyama ya wafu, Kristo naye hakufufuka.
Listen to all these things that happened because of Christ's resurrection.
Sasa hebu sikiliza mambo yote yaliyotokea kwa sababu tu Yesu alifufuka.
And if Christ be not risen, then our preaching is vain, and your faith is also vain.
Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure.
Yea, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not.
Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo na Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa amemfufua Kristo, ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi.
And if Christ be not raised, your faith is vain, you are yet in your sins.
Kristo naye hakufufuka, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure.
Then they also which are fallen asleep in Christ are perished.
Basi inamaanisha watu wanaokufa katika Yesu wamepotea.
You know, that's five things at least that the apostle Paul says that the resurrection did.
Hiyo inamaanisha kwamba huo ndio ulikuwa Mtume Paulo anasema hicho ndio kitu ambacho ufufuo unakifanya.
He says that if there's no resurrection,
anasema kwamba kama hakuna ufufuo,
that Christ is not risen.
Basi Yesu sio sababu.
And if Christ is not risen,
kama Yesu sio sababu,
then our preaching is in vain.
Basi hata kuhubiri kwetu ni bure.
And our faith is in vain.
Na hata imani yetu pia ni bure.
And Charles and I and Kenny and all the preachers, Thaddeus, all of us, our preaching is in vain.
Kwa inamaanisha hata wanapohubiri hao wachungaji wote kuhubiri kwao ni bure.
And if all of that is in vain, the Bible says we are yet in our sins.
Kwa hiyo kama hivyo vitu vyote ni bure, basi bado Biblia inasema bado tupo katika dhambi.
I take that to mean that if Christ is risen, we are not in our sins anymore.
Na mimi nasema kama Yesu ndio sababu ya ufufuo, basi hatuko katika dhambi tena.
Because he took our sins on him.
Kwa sababu alichukua dhambi zetu kwake.
While he was on the cross.
Alipokuwa pale msalabani.
And he satisfied the judgment of God for those sins.
Na aliweza kuitimiliza ile haki ya Mungu kwa wadhambi.
By his sacrifice.
Kwa ile kujitoa kwake alipokuwa tayari kufa.
And he nailed him to the cross.
Na akaweza kumgonga misumari pale msalabani.
And he declared us free.
Na akaweza kutangaza uhuru.
And clean.
Kwamba pia yuko safi.
On that cross.
Pale msalabani.
When he said it is finished.
Pale aliposema imekwisha.
Hallelujah.
Hallelujah.
I tell you what. Now, if Christ is not risen,
kama Yesu sio sababu, sio njia ya wokovu,
then all those people from Adam on,
basi wale watu wote kuanzia uzao wa Adam,
are also perished.
Basi wote wamepotea wale.
That's bad news to me.
Ni habari mbaya sana kwangu kama ndio hivyo.
But if Jesus is the way,
lakini kwa kuwa Yesu ndio njia,
that's good news to me.
Hizo ni habari njema kwangu.
Because Jesus blood reaches all of them too.
Kwa sababu damu ya Yesu iliweza kumwagika hata kwa ajili yao pia.
Hallelujah. He says in 21.
Anasema pale mstari wa 21.
I'm sorry, 19.
Mstari wa 19.
If in this life only we have hope in Christ, we're of all men most miserable.
Kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote.
But now is Christ risen from the dead.
Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu.
And become the first fruits of them that slept.
Limbuko lao waliolala.
For since by man came death,
maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu.
By man also came the resurrection of the dead.
Kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu.
For as in Adam all die,
kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa,
so in Christ shall all be made alive.
Kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa.
I tell you, the Apostle Paul goes on to defending the resurrection so strong. He comes down to verse 29. And he says, else what shall they do which are baptized for the dead? If the dead rise not at all. Why are they then baptized for the dead? Have you ever heard anybody say, that they were baptized for a dead person? There's a religion in America and here that have based their whole religion off of this verse about being baptized for the dead. And the way they say it is that if your grandmother didn't believe
kama bibi yako alikuwa sio muamini,
that you can be baptized and save her.
Unaweza wewe ukabatizwa kwa niaba yake naye akawa ameokolewa hata kama alikufa.
But I've got some news for you.
Lakini nina habari kwa ajili yako.
That you are not the way.
Kwamba wewe sio njia.
For your grandmother to get to heaven.
Kwa ajili ya bibi yako yule aliyekufa aende mbinguni.
Baptism is not the way.
Ubatizo sio njia ya kwenda mbinguni.
Faith is not the way.
Imani sio njia ya kwenda mbinguni.
My good works are not the way.
Matendo yangu mema sio njia ya kwenda
mbinguni. My prayers are not the way.
Maombi yangu sio njia.
My walking is not the way.
Kutembea kwangu sio njia.
Jesus is the way.
Yesu ndio njia.
What Paul says, why in the world were you baptized if Jesus is dead?
Sasa mtume Paulo anaendelea kutetea wokovu kwamba kwa nini duniani mnabatizwa kama Yesu alikufa?
Paul is telling them, are you crazy?
Anawaambia hivi, nyinyi mna akili kweli?
You were baptized for someone that's dead.
Yaani kwamba unabatizwa kwa ajili ya mtu aliyekufa eti ili umuokoe?
And baptism is a picture of the death, burial and resurrection of Jesus Christ.
Kwa hiyo ubatizo ni ishara tu, ni picha ya kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo.
Why in the world would they be baptized for somebody that's dead?
Sasa kwa nini sisi duniani leo hii tunanasisi tunabatiza kwa ajili ya watu ambao walikufa zamani ambao walikuwa hawajaokoka wala kubatizwa?
Paul is defending the resurrection of Jesus Christ.
Paulo anaendelea kutetea ufufuo wa Yesu Kristo.
And he declares unto them that Jesus is alive.
Akaendelea kuwatangazia na kuambia kwamba Yesu ndiye uzima.
And he's seated on the right hand of God today.
Kwamba amekaa katika mkono wa kuume wa Mungu.
Making intercession for you.
Akiweka mahusiano kwa ajili yako.
And for me.
Na mimi pia.
I tell you what, that's a great blessing to me.
Nawaambia hiyo ni baraka sana kwangu.
To know that the same power that raised up Jesus Christ,
kujua kwamba sehemu ile ambayo ilimfufua Yesu Kristo,
is also going to raise us up at the last day.
Na sisi pia itakwenda kutufufua ile siku ya mwisho.
I tell you, I could preach as loud as I could.
Nasema kwamba naweza nikahubiri kwa nguvu zangu zote ningeweza.
And my voice would not raise the dead.
Lakini sauti yangu haiwezi kufufua mtu.
But Jesus' voice,
lakini Yesu ndiye sauti,
is so powerful,
ina nguvu sana,
that he says, rise,
kwamba hata akisema inuka,
and they all will rise.
Na wale walikuwa wanainuka wanapokuwa,
in a moment, in the twinkling of an eye,
katika muda ule wa kuinuka,
and his children will meet him in the air,
watoto wake watakutana pale mawinguni,
and so shall we ever be with the Lord.
Na sisi sote tutakuwa pamoja na Bwana.
Yesu ni njia.
Amen.
Amen. Mungu akubariki.